okufunira ku kyasimbi eyokwembera y'omwaka w'ensimbi okugira gavumenti ya wakati kwole senti batale 18.5 ku 10 ku mbalirira y'eggwanga ery'obuweereza bwa gavumenti ebitundu 7,000 baweereddwa eri enteekateeka eno. Abafaayo okwanula ensonga zino baga kino sente nonya okusinziira ku bwetaavu obuli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate nga sente zino eyo wansi mu bantu gye ziva okutuuka mu gavumenti ya wakati. Akola ebyokukwasisa amateeka mu Communities Commission Aaron Nafungwa ategeezezza nti engabanya y'ensimbi zino ntono nnyo era si ya bwenkanya olw'okubanga abantu abulijjo bye balina okukulwako n'okulowoozebwako mu kutusobereza ba gavumenti naye kirabise gavumenti bwe beegereka ssente z'embalirira aye tebalowoozaako kiryawo.